duufaanta siyaasadda ayaa waxa ay gelgishay gobolka xeebta magaalada Mombasa, waana maalintii afraad oo booqashashan maalmood ah oo madaxweynaha ku xigeenka dalka Dr. William Ruto uu ku marayo qayb ka mid ah gobolka xeebta. Booqashadiisa uu ku soo geynayo xisbigiisa siyaasadda ee UDA.
Sisi hustler nation tumesema no, sisi tutajipanga kama hustler, sisi tutajipanga kama wa Kenya. Wangapi watampigia kura William Ruto?
Xildhibaano ay ka mid yihiin xildhibaanka Garissa Township Adam Barre Ducaale, xildhibaanada deegaanka Malindi Aisha Juma, iyo weliba sidoo kale xildhibaanka deegaanka Lungalunga Khatiib Mashaitani iyo madax kale oo ka tirsan musharaxiinta xisbiga UDA waxa ay booqashay ku marayeen dhowrkii maalmoodii ugu dambeysay qaybo ka mid ah gobolka xeebta, iyadoona haatan ay booqashalo maalmooda ay ku joogaan magaaladani Mombasa. Maalinta berihi ee Isniintan la filayo in kulan ballaaran ay kula qaadan doonaan musharaxiinta xisbiga UDA fagaaraha weel wataasay magaaladani Mombasa. Hogaamiyaasha muhalkani ka hadlaya ayaa waxa ay weerar kulan oo afka ay ku qaadeen xisbiga ODM iyo hoggaankiisa oo uu ka mid yahay barasaabka Mombasa Xasan Cali Joho. Aadan Barre Ducaale, xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada Garissa, ayaa hadal kula la keenay waxa uga jeediyay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo weliba sidoo kale hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga.
Kutoka hapa Makadara. Na ya kwanza mimi ninasema hivi. Nyinyi muliangamiza biashara na uchumi wa hii miji wa Mombasa. Muliua port ya Mombasa. Lakini mimi nakwambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta na ndugu yako Raila Odinga, we shall revisit in 9 months.
Dr. William Ruto madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in xilliga la joogo xilligu garab istaagi lahaa dadweynaha taagta yar ee dalka, isla markaana aysan jiri karin cid ka hor istaagi karta.
Mimi nimeshughulika na mambo ya Uhuru Kenyatta, rafiki yangu mpaka amekuwa rais, kweli si kweli? Leo nimesema nitashughulika na mama mboga na huyu mwenye hana kazi na huyu wa bodaboda mpaka wawe na mali kama Wakenya wengine.
Gabagabadii kulanka ayaa Hamuun Shaale oo ka mid ah kasoo qayb galaysha kulankani waxay la hadashay warbaahinta Star.
Shaqo badan in la qabanayo uu sheegay, waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan doornano madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya oo arina u soo ahay madaxweyne ku xigeen oo haddana rabo inuu noqdo madaxweynaha dalka Kenya. Maamayaasha ayaa aad u faraxsan oo uu siiyay lacag 1 million igbar ila boda-boodarka dadka oo boda-boodayaasha ah oo tabarta liidan ayadana ayuu ayagana wuxuu siiyay ilaa 1 million.
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa booqashada uu ku maray gobolka xeebta qayb ka mid ah waxa uu la gol leeyahay ololihiisa 2022 iyo wacyigelinta dadka ku nool gobolka xeebta si ay uga mid noqdaan xisbigiisa UDA. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star.